E hii ni Radio Good America. Radio Good America ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwongera ku mirango migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104 nibice bitatu kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @radio yacu na kuri Waisha Radio yacu @.com ni kuri site musangaho ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi Washington DC muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakinire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri Sanga. Icyo uyu munsi rero twakibahariye mwebwe abanywanyi b'ikiganiro muri Sanga nyine ngo mutugezeho ibitekerezo n'amakuru avugwaho muherereye uko kwezi kwa mbere k'umwaka 2023 gusize ayahe makuru aho muherereye. Hari igitekerezo cyangwa se amakuru yahuri ushaka gusangira n'abandi umwanya n'uwawe. Twabahaye rero nimero twabasabye ko muduha nimero zanyu tukabahamagara. Reka duhere ku gitekerezo cy'umwe mu batwandikiye witwa Jean Baptiste Habarurema. Ati Karangazi muri Nyagatare u Rwanda rurimo gutunganya icyanya kinini cyane kizakorerwamo ubuhinzi n'ubworozi mu buryo bwa kijyambere n'ikoranabuhanga. Hubatswe amazu agezweho afite ibikenewe byose azatuzwamo abaturage baturiye icyo kibaya. Hazakenerwa abakozi benshi, twiteguye iterambere risobanutse. Jean Baptiste Habarurema rero turagushimiye aho ngaho i Karangazi mu karere ka Nyagatare aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Binyagatare mwese mukomere mukanya turagaruka tubaha ijambo.
Yeah.
Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi indirimbo agasaza gashiramanga y'intore Masamba itugejeje ku murongo wa telefone tugiye kwakira Ahmad uraho cyane
uraho
amakuru makuru
ni meza
uherereye he Ahmad we
nerere mu majyaruguru rwanda mu karere ka Rundu murenge wa Buyoga
amakuru avuga muri Buyoga rero nayahe
amakuru avuga muri Buyoga urebye akidasanzwe kavura kamaze iminsi kagwa ibishyimbo ibiciro byarazamutse ibintu birakaza ubungubu nyine urebye cyane cyane ku bintu by'ibiribwa ibintu bisa nkaho byazamutse cyane igiciro cyarazamutse n'ibishyimbo hari aho usanga ari icya tanu icyane bibye ntabwo bikaze cyane
ariko si byo zamuka
imibereho y'abaturage nyine birakaze
ibyo zamuka se biraterwa n'iki Ahmad
izamuka riterwa n'ibihe byabaye bibi ndetse no kuba wenda umutungo abesheje ntabwo umusaruro wabaye mwinshi cyane kandi urebye n'itangira ry'abanyeshuri rituma habaho ko habaho high demand kuruta supply demand yari ibaye nyinshi bihita bitera ko price isa nk'izamuka kandi urebye n'imisoro igenda isa nkaho itera ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro
imisoro nayo ni myinshi se
urebye ntabwo ari myinshi ku kigero kiri hejuru cyane no kuba wenda hari ahantu rimwe na rimwe twakoreshaga mu buhinzi busanzwe bw'ibiribwa ugasanga ntabwo tukiyakoresha mu buhinzi bw'ibiribwa ugasanga rero hari nk'ahantu hamwe na hamwe tutagikoresha cyane rero n'urubyiruko ntabwo rukibanda muri ya mirimo ituma abaturage babona ibyo kurya usigaye rwibanda mu mirimo imwe n'imwe yo gushaka akazi ke kibiro ko kumva bakwicara ahantu gusa ugasanga ntabwo urubyiruko rusigaye rwitabira imirimo y'ubuhinzi ngo bakorane n'abasaza ugasanga abasaza nibo basigaye bakora imirimo y'ubuhinzi kandi ubuhinzi iyo urebye usanga aribwo buturukamo ibiribwa byinshi
none se inzego z'ubuyobozi aho ngaho hari icyo zaba zirimo gukora kigaragara kuri icyo kibazo
icyo zikora zikangurira urubyiruko kujya mu mirimo nk'iyo ngiyo kugira ngo babashe kunganira za mbaraga zikuze z'abantu bakuze kuba inzego z'ubuyobozi zigerageza kubakangurira kugira ngo nabo baze bashishikarire imirimo y'ubuhinzi, imirimo ishobora kuba yabyara supply y'ibintu biri fast food cyangwa se ibintu bishobora gukoreshwa azi nk'ibintu bikoreshwa mu rugo cyane.
Ariko se Ahme niba naba ntagiye kure ubundi wowe ukora kahe kazi?
Yewe aho ngaho na njyanye usanga niganda mu buhinzi cyane.
Niyo mpamvu uratabavuga guti abantu benshi ntabwo bakitabira ubuhinzi nuko ubibona ubirimo. Bo Ahmad rero reka ngushimire cyane ibitekerezo utanze
cyane. Dukunda kumva hano mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rurindo kuri Amerika, dukunda kuryumva cyane cyane.
Mukomere cyane abirurindo mwese ku ijwi rya Amerika, hano tubifurije weekend nziza.
Yego namwe mugire weekend nziza.
Yego, radio y'ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC, tugiye kwakira Irimaso Samuel.
Yego.
Muraho muraho Samuel we.
Aho muraho.
Yego, uherereye hehe?
Muri mu karere ka Kayonza, umurenge wa Musarange, akagari ka Nyagatovu.
Makuru cyo aho ngaho i Kayonza.
Amakuru yo cyo rugenda yavuye. Akavura kwaga. Ese mwe na nyina cyara za musi afitane.
Byazamutse ku ruhe rugero.
Ikiro cy'igori na usanga magana
gerageza kwegera telefone Samuel, ntabwo turimo tukumva neza.
Nubu bijyanye n'amafaranga 300. Aho ugiye kubigura rero ni amafaranga 400 na hasi. Ikigenzi kiba n'amafaranga 500 isakawunga cyose amafaranga 500 ibirenzeho rero
yewe nimero yawe ariko ntabwo iri kutubanira. Sinzi niba nimero yawe rwose nimira ntabwo tukumva pe. Yego, ubwo noneho aho ngaho noneho wavuga waruvuze ngo iki? Ibyishorejeho birababaje cyane. None se buriya abaturage hari uburyo bubaho bwo kubigisha uko bakoresha za gaze ku buryo ibintu nk'ibyo ngibyo bagerageza kubirwanya n'ibizaba ahantu henshi? Hari ingamba ziriho zigisha abaturage gukoresha gaze nk'uko nguko, cyane cyane muri iki gihe bashishikariza abantu kudacana amakara?
Rwose nkubwiye ko hari byose ibyo ni abakozi ibyo rwose nkubwiye ko bihari byaba ari inkuru iri mu kinyoma ifite
ntabwo. Ubwo se wenda nticyaba ari igitekerezo mwageza ku buyobozi, wenda mukaba mwabisaba bityo abantu bakagerageza kwirinda ko havuka ibibazo bisa bityo?
Urabona baragerageza kudukangurira gukoresha gazi bakatubwira ibyo bijyanye n'ibyo bikomeze n'ibintu kuri radiyo, kandi urabona uwuyumva niwe n'umwe kuzana bitewe n'ibibyo turimo nk'abahiga ubuzima bwe nibuze kurekaho ndagize uwatwegera nko mu buyobozi bwacu. bakora umuje kubaka azuka mateko mutubwo kana byinshi bakabishiramo yego bari se cyagafiriye ko aje cyarabye bagira se tanga bintu abazi kugiye mu mirimo yabo ko bari se bizuruhe
Irimaso Samuel mu karere ka Kayonza aho ngaho reka ngushimire cyane rero ikayonza mwese turabatahije abi mu Kayonza mu karere ka Kayonza aho ngaho igahini ngira ngo za rukara hariya za Nyawera za Nyakabungo za Juru za Nyagahandagaza bo bose mu karere ka Kayonza turagira tuti mukomere mugire weekend nziza
yego nanye murakoze
radio ya America ivugira i Washington DC twakire na gisubizo hirwa Ernesto
mwiriwe neza
mukomere cyane Ernesto
mukomere cyane
uherereye he
merere mu karere ka Gatsibo
Igatsibo na igatsibo ho haravugwa make
makuru hari na makuru ashingiye kwizamuka ry'ibiribwa cyane zamuka ry'ibiribwa n'amakimbirane ashingiye mu muryango cyane
ariko se dusubiye kuri iryo zamuka ry'ibiribwa kuko ari uwikayonza mukanya tumaze kuvugana yabivuze no muri karere ka Majyaruguru mbere twabanje kuvugana nawe yabivuze izamuka ry'ibiciro aho ngaho muri Gatsibo horera yashingira kuki
no kuvuga ngo urebye ishintu isa nkaho rishingiraho cyane mu gihembwe gitangira kintu cyakisizo nyine yihinga irangiye abaje kuri kibazo cy'imvura abaturage barahinga ariko mama damaze guhinga nyuma nyine haje kubaho nyine izuba ryinshi cyane noneho imvura yaje kugwa nyine imyaka nimwe isa nkaho yapfuye nabenshi nyine ubuhesheje bakeya niyo mpamvu usanga ibiribwa bisa nkaho byazamutse ubunyobwa ibigori n'ibishyimbo kuko nk'ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubundi iki gishyimbo twari tumenyereye ko bigurana nk'amafaranga 800 igihumbi ariko ubu ngubu akakaya tuvuga nandi meri higeze ku 800 ingemeri y'ubunyobwa igeze ku 300 ibigori nabyo byarazamutse bigeze kuri 600 rero ugasanga nyine bisa nk'aho biri kugora abantu benshi kandi nyine bisa nk'aho ari bwo n'ubundi bikera umuntu akibaza nyine bizagera mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa kane mu kwa gatanu bihagaze bityo
none se uretse ibura ry'ibiribwa amafaranga yo arahari ku buryo bihenda ariko abaturage bagashobora kubigura urabona mu baturage hari amafaranga arimo
amafaranga biragoye kubera yuko ni ukuvuga ngo nk'akazi gasa nk'aho gahari kazi kasa nkaho gahari ari nk'akakazi nyine k'amaboko nk'abantu bashoboye nyine bafite nk'amagare wenda bagashakisha nyine amafaranga atari menshi cyane cyangwa se nk'ako kazi k'ikiyede urukuvuga ngo niba ukoze akazi k'ikiyede ko nyine k'icyatanu tutashobora kuguramo n'ingemeri y'ibishyimbo urumva nyine biragoye noneho akiyongeraho n'ikibazo nyine giterwa wenda nyine n'iryo bura ry'imirimo abantu bamwe namwe nyine bishoye nyine mu ngeso nyine zo kwiba noneho nyine imyaka iri mu murima
n'ubujura noneho bwatangiye
ubujura bwo mu mirima tuvuge wenda urahinze igihe cy'isarura kirageze wenda uvuga ati nzajya kubisarura ejo ugasanga babitwaye imirimo yo ntayihari nyine ubuzima burasa nkaho bugoye cyane nyine mu yindi bw'imihahire
none se hirwa ubutegetsi burakora iki kuri icyo kibazo ko nzi ko ibyo aribyo byose bagomba kuba bakize
ikibazo buriya rero kukimenya nyine baba bakizi ariko uvuga ngo leta nyine nk'igiye gufasha abaturage basa nkaho bahuye nyine n'ikibazo n'ubundi cy'ibiribwa bahera nko mu turere tuba twaragize nyine ikibazo cya nakta nyine nk'aho ari ikibazo gikomeye cyane nka Bugesera za Kayonza nyine nk'aho ngaho ku buryo kugira ngo bazajye kugera wenda nyine nko mu nyine hangaha bisa nkaho bigoye cyane cyerekanye ni habaye kimwe cyo nyine kidasanzwe nyine ubwo umuntu nyine ubuzima buramugora ariko nyine akihangana nyine agashakisha hirya no hino usanga nyine ubuyobozi ntago nta sinavuga yuko ubu ngubu hari ingamba nyine zidasanzwe ubwo ni ugutegereza nyine ihinga rikaza abantu nyine bakajya nyine gushaka wenda nk'uwo guhingira nk'uwo muntu akamuha igihumbi ariko kumva nyine igihumbi kitagura nk'igemera ibishyimbo biba bigoye cyane
Bwana Gisubizo Hirwa Ernesto aho ngaho muri Gatsibo rero mukomere cyane
yego murakoze
abanyagatsibo bose turabatahije hano ku ijwi rya Amerika tunabifuriza weekend nziza
yego namwe
yera ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC reka twakire Fils Theophile Macumi
Hello
yego Theophile muraho
uraho turashima
ego uherereye he Theophile
yere mu ntara ya Bururi aho bita umuzima mu Kivuruga
aho ni mu Burundi
ego mu Burundi na cyane cyane
aho mu Bururi haravugwa make
Burundi kweri turashima amakuru agezweho bwa turabona kuzerekeye ibifungurwa idugwa ry'ibiciro ukuri idugwa ry'ibiciro byaraduze ariko turaraba tubona yuko byaba byaraguye ko kumvura yaba yateze kugwa ibintu bikaca bigenda neza ibintu bikaca bigira bikigenda neza bivanye n'ingene imvura itabaye ikigwa kuko urabona yuko imvura itandara kugwa muri torari urabona cyane cyane kuko ntatebye ibiciro cya mbere kigiye gucuruza zero nk'ukurinda iyo mvura imaze kubitagwa neza urumva ibigwa birakenga hanyuma igituza gibisiba nacyo urumva cyari ibizuba
none se Theophile aho mu Bururi ibifungurwa ibiciro by'ibifungurwa byazamutse ni nk'ibihe byazamutse ku bihe bifungurwa ni byose cyangwa hari bimwe na bimwe byagiye bizamuka kurusha ibindi
hari bimwe bimwe byagiye biraduga kuri harage ukagenda nko ku miceri amavuta yo kurya amamesa ibiki ibyinshi n'ibyinshi byakorewe kwa biduga
ubuse ugereranije n'uko byari bimeze aho ngaho usa nk'uduha urugero twumva uko bimeze aho ngaho mu Bururi niba mwaraguraga ikiro kimwe cy'ibiharage nk'uko wabyise ari byo
bisi ibiciro ngere byagiye biraduha ikiro kifu cyagiye ku mafaranga 1200 ubu kimaze kuba kigera ku mafaranga 2000 n'amahera makeya urumva nkaho rero ibintu bisa n'ibyononekaye tukagenda kubiharaga idavuye ku mafaranga 1800 bidujya ku 2500 amavuta yo kurya nayo na nyine yashoboye kuba duha ngo n'ibindi byinshi byinshi
hanyuma se ndakubaza ikibazo kimwe n'icyo nabajije bagenzi bawe aho mu Burundi intwaro ntacyo irimo gukora mu rwego rwo gufasha abaturage
kuzerekeye intwaro bashobora ubu dufatire nko kwiririma tugiye kurima ubu tuba twitegurira kunyuma biharage abajeje intwaro bariko baragira kuko imvura yateze kugwa ariko baragerageza kwitegura ibino bimaka irimo kugira ngo esheshe twatwinjiye nko mu ntango z'irima turabe ko tubashobora kuyikura
ariko ntabwo barimo kugabanya wenda ngo bagabanye bategeke wenda ko ibiciro bitarenga amafaranga runaka
ibyo baragerageza bakabikora bakabwira ati ukuntu tubibona ariko barasigura bavuga ati siho bimeze honyine amafaranga bavuga ati kuzerekeye ibiciro barabipanga uko nyine mugabo abantu ntibashimisha
urakoze cyane rero Theophile Macumi aho ngaho mu ntara ya Bururi mu Burundi reka tugushimire abanyabururi mwese turabaramutsa tubifuriza weekend nziza aho mu Burundi
reka tubashimire namwe twikana twifuriza weekend nziza
Komera. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Reka twakire na Bitoki Macumi David isumba byose.
Ndabyumva ndabyumva neza cyane.
Eh, uherereye he wowe David?
Neza na neza, turiko turavugana uherereye mu ntara ya Bururi, ndi ku mutumba wa Muzima hano mu ntara ya Bururi komine ni Bururi.
Numva umeze nkaho uri mu ntara imwe na Theophile tumaze kuvugana.
Na cyane cyane.
Eh, ngaho rero tubwire ibyo atatubwiye cyangwa se umu wongere ushimangira ibyo yavuze, sinzi icyo washaka kutubwira.
Jewe na cyane cyane niko ndaraba kwiyo saa tugeze ko fatiye ku ngaho ntari wacu ya Bururi turi kabisa, ibintu bimeze neza, abenegihugu barimo marira kweri, kuko inzara bafite ni nyinshi cyane uraze iduka ry'ibiciro iduka ku mwanya ibintu birabuze, ugasanga uri kurabaza igituma banaga iduka bamwe n'abandi baridoga, bakubwira yuko nk'ubu batitwaje uburage ibitoro ngo ibitoro byaraduze ngo natwe mucyo tuduze ibiciro kugira ngo tureko twaronka n'akanyenge na gatoya. Ubu rero abenegihugu kweri ntibafite agaciro yabamira, kuko nk'ubu nk'akarere uhayiraraba amafaranga ukorera ku munsi urese n'uguha akazi mu ndimo nk'akazi ko kurima akaronka uguha akazi aguhenda amafaranga ibihumbi 3 aguhenda amafaranga ibihumbi 3 ujya kuba ugaburira abana barenga 4 imagine ibaze vuburu waguhenze ibihumbi 3 ikijya kugura ikiro cy'ifu y'ibigori amafaranga ibihumbi 2,200 kiro kimwe, urumva niba bintu bidakuboneka, urumva yuko kugira ngo ugeneza ku munsi udakubye amafaranga ibihumbi 15 ibitungana ngaha mu ntara yacu ya Bururi, cyo twibaza nawe kuba yari aha mwaziri y'abara batariko bararima twebwe birahimbane ku munsi ugasanga nk'ubu ibigori bisa n'ibiriko birera, ibindi nabyo byo mu nyonga bahagiye kubyembera abo bantu bose bariko barabiheza, cyo twibaza none twebwe bigize ino mu ntara ya Bururi bishika tukajya no mu ndimo tukareba utuntu tujya gufungura tukarenze kujya kugura ku kiro, abatari ko bararima nabo bavuga kujya basinye icyo bigenda gute, ibi rero ni byo abantu benshi ngaha mu ntara ya Bururi kabisa, ariko baridodora cyane ko si inshingo zikunda kubanya ku mwanya kinatuma kirana y'abamira atari kwinjira ngaha iwacu Bururi.
Macumi David isumba byose, rero reka tubabwire ngo mukomere cyane, twizere yuko intwaro yahungaho mu Burundi irimo kugerageza kufasha abaturage guhangana n'icyo kibazo, twizere yuko bizagenda neza abaturage bakabona uburyo n'ibibatunga. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC, twakire na Hakizimana.
Karame neza.
Uraho cyane Hakizimana.
Muraho neza, muraho.
Uherereye hehe gitekerezo?
Ni mu majyepfo Inyanza, umurenge wa Busoso.
Amakuru cyaho Inyanza?
Ni ukuri nunze mu rya bagenzi banjye bambanjirije. Ikintu cyitwa ibiribwa mu Rwanda rwose byaruriye cyane, birakabije. Rero nk'umuntu w'umuhinzi uhingiriza uhingira undi kugira ngo abone ifunguro rya buri munsi, urumva babigoye. Ni ukuvuga ngo birakabije, ariko kabiri guterwa n'uko abahinzi batejeje cyangwa se abantu batigeze beza, mbese habaye amapfa ni ukuza Imana. Ni ukuvuga ngo umuceri mbere ya korona muri za 2021 2024 itarazo mucaguraga amafaranga 800, uri ku mafaranga 2,300 hano mu murenge wa Busoro. Umuceri twihingira mu iki gishanga cyacu, umuntu wawuguze akawishesha ni amafaranga 2,200, ubwo yawuguze amagana 300 udaseye. Ikintu cyitwa amavuta yo ni karibu bibiri magana abiri yakati soga tuko yaguraga bishatu litiro amavuta nyine yo gukaranga
none se Hakizima twihuta kugira ngo mukane tuze kwakira na sebe kuko arategereje nendaga kukubaza nkuko nabaje bagenzi ahuho icyo kibazo murimo murakitwaramo mute abaturage babe kusetse
no kuvuga ngo nyine ishoboye kwihiga higira higa ariko nyine nayibonye buri munsi urumba nimba ukura amafaranga wenda icyatanu urugero wenda urugero ku munyonzi cyangwa se wenda umunyonzi wenda icyatanu aragikoreye mu rugo ari bwakenera ibintu bya bibiri magana atanu urumva kugira ngo uhwanyishe na cya cyatanu wenda wakoreye ku munsi uragura ubugari ubugari bugura magana atandatu hano ikiro kiseri ugure injanga ugure ubunyobwa ugure intoryi kugira ngo utajya hejuru kugira ngo utajya kwikopesha ubwo nibwo buzima wenda umuntu aba arimo buri munsi ubwo nanone nyibaza nk'umuhinzi nyine ukorera magana inani ukorera igihumbi urumva nyine ni hafi ya nabyo naho ndi leta yo nyine iragerageza ikadufasha ariko ifasha muri ba bandi b'icyiciro cya mbere ndumva ari bo bifasha cyane mu cy'ubude noneho ab'icyiciro cya gatatu urumva nyine barishakashakira birumvikana
Hakizimana rero aho ngaho mu karere ka Nyanza reka tukwifurize umunsi mwiza mukomere twizere yuko ibyo bihe bigoye bizagera igihe bigashira umusaruro numara kuboneka
murakoze cyane tuza Thomas Kamirindi twaraburanye cyane
Thomas Kamirindi ndamugusuhuriza rwose
murakoze Nyanza igisoro turabakunda kandi turabumva cyane
natwe rwose nuko buriya turi hano kubera ko muri aho mutaraho ntabwo twaba turaha mukomera abanyenyanza mwese ijwi rya Amerika turabasuhuza turabifuriza weekend nziza no gutangira umwaka mushya muhire Cyril ikaze mu kiganiro muri sanga
Muraneza Professor
komera cyane muvandi werereye he
umwaka mwiza twerekana gakera 2022
umwaka mwiza rwose
Mwapa wisanga na chaya handi gahini.
Ama kuri gahina hongao?
Gahini turaho, turashimima anargose na virenzi. Jujiri chilo bariko vuga njine, nili nukwara nje kwa achira njine, kaya nani chinumumi ya virenzi wa njini munga di achiru kongu kwa viwona. Mwumumumi hejashu zeje kisarura, mnya kaya bagi hendu, tseari kubungubu. Kitwa ko turi gusarura ariko imyaka irahenze cyane rwose irashenze urwego rwo hejuru
ni ukuri
n'ibintu nyine ubona uta
murasarura kandi imyaka irahenze
cyane rwose none se nk'ubu ngubu nta gihe kinini kirashira dusaruye ibishyimbo ariko ibishyimbo birahenze rwose mu buryo bwose bushoboka ahonga igatsiba numvise ngo ubugari ikirongo ni ubugari busenga ikiro ni magana atandatu ariko inahandi magana inani rero urumva ibiribwa byo rwose twarabyakiriye uko nguko niswaje nigeze kumva bavuga yuko mu Rwanda hiyongereye n'indi ariko ntabwo biri kutubuza ikiro kugifatira igihumbi na magana ane ubwo rero urumva ntabwo byoroshye nyine n'ibintu tuma tugenda tumenyera nyine uko bukeye n'uko bwije ku kandi nta n'ikintu twabirenzeho tugomba kubyakira uko
harya buriya kuba muturiye muhazi ntacyo bimaze nta abantu bajyayo ngo bashakishemo bagire icyo bakuramo cyangwa nta kibamo
bitewe n'uko ngende hafi ya Rukara na ntabwo namenya ibijyanye na muhazi nyine ubona hakubani kuva hafi y'Rukara ujya igahini nyine ku mazi n'ubundi harimo urugendo ariko no mu bisanzwe ubona yuko n'abahaturiye ntabwo navuga ngo hari ikintu runaka bibamariye gishobora kuba cyabafasha n'ubundi simbizi ntabwo nabimenya
none se ubutumwa
mu buzima busanzwe
komeza
muri na miezi turimo na none turabiba masaka aho merereye twasaruye amasaka kuko tuyahinga kabiri mu mwaka aho merereye turasarura amasaka turimo kubiba ndi tunarimira ibishyimbo nubwo buzima nuko nko bimeze hari akazuba nuko nkuko bimeze
none se haricyo se mubwira abayobozi kubafasha haba mu buryo bwo kubunganira haba mu buryo bw'ifashanyo yo mubivuze bababwira ngo iki
oya ntabwo najya kuvuga wena ngo turabibabwira cyane ko nabo bayobozi nabo n'abaturage babayibona nyine ubuzima abantu babayemo uko biri kose baba babibona kuko none ubuyobozi bwegerejwe abaturage nk'umuneko rusange z'abaturage zibaho ubuyobozi babuhari baho bumva ibibazo by'abantu erega burya nta nubwo ari na ngombwa ko abaturage bari butakambe ngo ibi n'ibi n'ibi kuko leta mbyeyi ibibona nyine ibona igishobora kuba cyakorwa ahubwo nayo bajye bareba icyo bashobora kuba bafasha abaturage kuko buriya ntabwo waha umuntu kubera ko yagusabye ushobora no kumureba ugahita ubona n'ikibazo afite bitewe n'uko n'ahari nyine uko hameze nyine
none se siri ibyo bibazo ni musanganya bifitwe n'abaturage bose ku buryo kuko hari ibiciro bizamuka ariko hari n'abashobora kubigura ni musanganya ku buryo abaturage bafite ikibazo cyo kubona ibiribwa byabaye bike ariko amafaranga arimo mu baturage
amafaranga ubundi amafaranga uyakura mu byo wahinze none urahinga ntiwezi amafaranga urayakura mu byo uri gukora none amafaranga uzayatanga nawe ubwawe udafite ibigutunga biba bisaba rero ngo nawe ufite wowe mukozi wa leta uyakoreshe mu gutunga urugo rwawe ntabwo wajya kuyaha muri rusange mu baturage nta mafaranga arimo kuko ubungubu niba nk'uko bagenzi banjye babivuze niba umuhinzi ari igihumbi iyo ngemera ibishyimbo ari cy'atanu gusa uramura ngo igihumbi kira kumarira iki n'ubundi ko ari ahandi ni ukurya amandazi wakora iki
yewe siri ngaho rero mukomere aho ngaho irukara mukomere twizere yuko ibihe bizahinduka imyaka ikera ari myinshi nubwo wari wavuze yuko biba n'ubundi mwejeje twizere ko uko biri kose ibintu bizagenda neza abanyarukara abanyagahini mwese turagira tuti mukomere kandi mugire wikendi nziza
murakoze cyane namwe nsuretse abo mukorana aho ngaho bose nyine na Nadia yataha urimo uratwakira murakoze
Nadia yataha ndamusuhuza nawe yakumvise nubwo atumva ikinyarwanda ariko yumvise umuvuga ndabimukubwirira
yego murakoze cyane
ikomera cyane Radio Ijwi ry'Amerika twakire na Patrice
hello
muraho Patrice
ego tra komeye
muherereye hehe
menereye muri nshya ya Zambia mugatikitwa congwe
Zambia mwakabwanje muri bwino ku Zambia
turi bwino muri bwanje ko ku Amerika
turi bwino dusubire mu Kinyarwanda nibyo narinzi byonyine none aho ngaho rero muri Zambia haravugwa ayahe makuru
muri Zambia muri bake ni umutekano kabisa tubaho umutekano okwigihugu cyose nanze kwiduka kuza ku umutekano
nibyo nendaga kukubaza kuko mu minsi ishize hari ibibazo byo gutera abacuruzi b'abanyarwanda n'abarundi babambura za butike babagirira nabi na n'ubu niko bikimeze
ndo umwe umwe biriho ngo tugomba kuba nikende tugenje n'imisi yahera ngo tugomba nikende
naho se
ndo nikende tugenje n'imisi yahera
Hari ikibazo cy'abantu baza muri icyo gihugu ari impunzi, ngira ngo ushobora kuba simbizi niba waragiye uri impunzi cyangwa waragiye ugiye gushakisha imibereho, ariko icyo gihugu cyari cyaranze gutanga ubuhunzi ku bantu bari barahungiye yo bavuye mu bindi bihugu, ubu bihagaze bite? None se ubundi bucuruza aho ngaho buragenda usibye icyo kibazo nubwo waruvuze uti cyarahabaye ariko kiragenda cyoroha ubucuruzi buragenda ku buryo community y'abarundi n'abanyarwanda bari aho ngaho barifashije ku buryo ubona ko birimo bikunda
muri Zambia kabisa business iragenda neza mugabo ikibazo gihari nicyo dushyira imari ihinduka ku mwanya n'ibyumba gusanga n'ibintu usanga na business igenda imera nk'igabanya akarongo ukwiye kwivanya n'uko bishyushye biduka ku baciye basuma na twebwe tuba turangura ku bari baranguye nawe usanga natwe tu kugira ngo abantu bamenye ko iyo mugabo tukaba ari ikende tugenda n'ibindi bihugu bimwe tugiye gucamo muri Zambia n'ikende business.
Patrice rero, Patrice muri Zambia turagushimiye cyane aho ngaho abanyarwanda n'abarundi bose bari muri icyo gihugu tubifurije weekend nziza ndetse n'abanyezambia bose ku ijwi rya Amerika turagira tuti mukomere kandi weekend nziza. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Reka twakire Eric.
Amahoro amahoro.
Mukomere cyane Eric, muherereye hehe?
Byemagaze nka mu Kirundo muri Komine Bugabira muri zone Kigina yo muherereye kabisa.
Amakuru ki mu Kirundo?
Asha kimeze neza byema akavuga kare kama isikagwa umutekano ntango ndi kweri ntari bi kabisa.
None rero komeza.
Gusa mugabe umwembu uyu mwaka wagenze nabi kabisa nye asha nukura abavrema mugo dufasha kabisa n'ubundi hoho
numvise na bagenzi bawe hirya muri Bururi bavuga yuko umwimbo utagenze neza ndetse no mu Rwanda ngo niko bimeze.
Asha n'uguri ibintu bya yone imyimbo atwoga muri mu karere ka Kirundo kabisa. Asha oya vrema ashindana n'igishi cyane n'igishi cyane birarenga tukero ko izuba ryarase cyane ino mu Kirundo kabisa.
None ubwo mwebwe mubona hakorwa iki se cyatabara abaturage mutange namwe ibitekerezo ku
igitekerezo utanga nuko nyene n'amashyira hamwe mpuzamakungu yoraba ukuntu yofasha igafasha uko benshi kuvuga inzara ni nyinshi cyane ukeneye amatora kugufasha bintu by'ubu bikabare kuri aho ukuntu ubu begere ku biyaga bakavomera imirima bagakera imirima bakemera kuvomera kugira ngo bashobore kwiteza imbere nicyo mbona iyo ari byiza cyane.
Ye Eric rero ndagushimiye cyane aho ngaho mu Kirundo mukomere kandi mugire weekend nziza.
Ego mwirambire cyane mugo mwiza gwa n'Imana kabisa.
Twese twese Radio ijwi rya Amerika twakire na Mugisha.
Ndiwe neza.
Muraho cyane Mugisha.
Nuko turashima.
Uherereye wowe?
Ntakingira uko bimaze iminsi byamaze kuba umugenzo mperereye muri Zambia mu kusa Burundi.
Amakuru ki yaho muri Zambia uri mu kahe gace? Tumaze kuvugana na Patrice nawe yari muri Zambia, wowe uri mu kahe gace?
Ndi mu Lusaka ni kuri kapitale.
Oh, Lusaka. Okay, amakuru ki rero muri Lusaka mu murwa mukuru?
Okay, amakuru umuntu asaye nase n'ugomba n'uvuga ko ari muri ibi bihugu nyine bitandukanye bya hamwe cyacyane i Lusaka yo igihugu cya Zambia. Na amakuru igihe muri uku kwezi kwa mbere ku banyamahanga basanzwe bakorera muri iki gihugu ibintu bitandukanye aho ukuntu bafatwa cyane muri uku kwezi kwa mbere bagafungwa bagafatwa n'ibiro bigeje abinjira n'abasohoka bakabagiza yuko badakwije ibisabwa n'amategeko by'abakore muri iki gihugu ariko icyo nashaka n'usa n'uvuga kubikorera mu gihugu cyose cyose bya kwikije amategeko byo birahanwa kandi ngira iki gihugu abo bagenzi b'ibyo biro basanzwe banabizi kuko ngira nimba abanyamahanga bakora muri iki gihugu bikeneye ngo ngira 90 n'ibindi bigena bakora muri iki gihugu byaduhagara kuri iki byo mategeko mugabo ikibabaza n'uko abo bantu iyo bafashwe cyo kigo nyine kiragenda ikabapfunga bakaca batanga amahera nta resi nta cyangwa ngo bamuhaye kwemeza yuko agiye gukora ku mugaragaro bakaca bakura akagaruka gukora
ejo bundi bakongera bakamufata
ejo bundi bakongera rero nico nasaba nasaba iki kigo nimba kuvuga ngo ni koko birazwe n'amategeko ndivira n'umukuru w'igihugu iki gihugu arabizi yuko abanyamahanga barimo iki gihugu bikirenga n'ibintu cyane ibindi abarundi n'abanyarwanda hanini bakora bidakemangiko benshi n'impunzi ariko impunzi zazifite uburenganzira bwazo ari zikorera mu makambi cyangwa zigiye kuba mu gisagara rero abantu badafite ibyangombwa muri make iki gihugu kirakwiye kuraba nimba ari bikene ari bishoboka bakabaha uburenganzira bwo kubirondera bataciye bifate badaciye inkoni nini batabasabye uburyo burenze cyanjye naho iyo umuntu icyo gihugu kizi yuko umuntu akoreraho bidaciye mu mategeko afashwe icyo mu mategeko yubahiriza amategeko asabwe kubikurikiza cyanjye naho bareke kuguma bafata umuntu no munsi ibyo ashobora gukora ntikiri mu mategeko nk'ubwa mbere kandi asesubira agume muri ya nzira
none se ubundi kubona ibyangombwa aho ngaho kukiba abantu benshi bakora badafite ibyangombwa kubibona birakomeye
aya kubibona iki gihugu uraze cyane cyane abantu baza muri ibi bihugu n'ubugwaruka abo bantu bakaza muri commerce iciriritse ntoki muguraze n'uruhushya gukora muri iki gihugu arenza hagati y'imiliyoni 5 z'amarundi ni hagati y'imiliyoni 4.5 z'amarundi ku mwaka akisanga ayo n'utundi tuntu usabwa tw'amakonti rero abo bantu baba bakiri hasi ntibashobora kwabo kwikiza ayo mategeko ngo barihe ayo urwo ruhushya ku mwaka ku mwaka rero akisanga baca bakora muri ya nzira yo kwinyegeza ugasanga bariko barabarondera ni hamwe abantu dusa karere akakaba ari inyegeza kandi bari inyegezi kandi muri iyo nzira yo kwinyegeza nyegeza rero nasaba nka leta cyangwa abajejwe ibyo biro yuko borayindi bikajya mu soco nimba umuntu afashwe agakurikiza amategeko bakabaza ingufu bakavuga ati umuntu ku mwaka azakoroka koroko abe muri iki gihugu bidura amategeko akora bikiye mu muco
Mugisha aho ngaho ilusaka muri Zambia rero reka tubabwire tuti mukomere kandi mugire weekend nziza
namwe mukomere
twizere ko ubuyobozi bwaho ngaho buzumva ibyo musaba bugashyira ibintu mu buryo komere cyane weekend nziza
okay ma'am
Radio Vida America ivugira Washington DC twakire na Marcel
bravo neza
komera cyane Marcel
yego turakomeye
ndimo ndumva radio yawe ariko bavuga ngo byo musaba ushatse wayigabanya kugira ngo twumvikane neza
nayigabanyije
amakuru cy'amakuru kiruherereye he igitekerezo cyawe
makuru ni meza nk'ibisanzwe ndi Kigali mu Rwanda hazwi nka Kibagabaga no kuvuga ngo abantu benshi bagiye bagaruka ku kintu kibiciro by'ibiribwa bihenze cyane igiciro kiri hejuru ariko nanone ntitukaje duhora tuganya tujye tunashima kuko birashoboka ko ushobora kugira amafaranga ukabura n'icyo yahahamo
none se
umuntu ntiyabura kwishimira ko
bigenza
ariko biraboneka
none se ko bibonwa n'ufite amafaranga utayafite waba ushima iki kandi ushonje
ariko hari ikintu dukwiye gutekerezaho kera hari ukuntu bajyaga bantu bacinshuro bakajya guhingira amafaranga hirya no hino cyangwa gukorera ugahingira amafaranga kugira ngo ubone ikindi ushaka ariko uyu munsi twese twakenye ibintu byose byahenze ukabura aho ukora noneho abantu barira kurushaho ni muri urwo rwego uyu munsi niba tuvuga ngo ibintu byarahenze ku isoko ibiribwa birahenze cyangwa se nkuko bagiye babivuga by'amavuta ariko urebye muri covid ukuntu ikira amavuta yazamutse ikagera ku 400 uyu munsi ikaba yaramanutse ikajya munsi y'ibihumbi 300 urebye ukuntu isukari yazamutse kagera ku 3000 uyu munsi kabiri iri kuguri cyatanu urebye ikintu ibintu byinshi byaje birazamuka ariko uyu munsi ikaba byaragabanyutse ntabwo niyumvisha ikintu abantu bakomeza kuganya yego biracyari hejuru ariko nanone reka turaho twavuye muri covid mu mwaka ushize tureba ibiciro byari biri uwo munsi turebe naho biri uyu munsi ikindi twakwishimira mu karere u Rwanda ruherereyemo mu bihugu duturanye transport hafi ya hose iri hejuru ariko uyu munsi leta yagiye yigomwa imisoro n'amahoro akomoka ku bitoro petroli bikomoka kuri petroli kugira ngo uyu munsi tube tukigendera ibiciro twari dusanzwe tugenderaho mbere y'uko covid yaduka kubera ku bitoro byabuze ibyo byose rero hari abantu bumva ibintu byagenda uko babishaka ariko nanone wakwinjira muri politike y'igihugu ya bwa buyobozi bureberera abaturage ugasanga ntako butagize kugira ngo ibintu bibe biri uko bimeze uyu munsi kuko isukari y'ibihumbi bine twarayinyoye ejo bundi kuri covid ariko uyu munsi turi kubona isukari y'ibihumbi 400 ariko urukumva abantu baraganya amavuta y'ibihumbi 500 twarayariye muri covid ariko uyu munsi turi kurya amavuta y'ibihumbi 200 ni ukuvuga ngo ibyo byose nabyo ntabwo abanyarwanda tuba dukwiriye kubyirengagiza
ariko tuzirikane ko hari n'abatayabona kuko wowe uri murabivuga uti isukari yaya n'aya twarayibonye ariko icyo gihe hari abari baturamye batayafite badafite uko bayinywa n'ubu bakaba ariko abo ngabo bo ubasize he bazaba abandi
ibyo nabyo ndabivugaho rero buriya nta na rimwe ku isi tuzigera abantu bazigera bareshya banabaho kimwe urabona umugabo witwa Yesu abantu bose bemera amaze imyaka 2000 abayeho ariko ku bwa Yesu hari hariho abakene n'abakire hariho abantu basabiriza mu nsengero na bibiliya bigaragaza ngo yari yicaye ku rusengero ari gusaba ubwo niba hari hariho abantu icyo gihe basaba nabo n'uyu munsi ntabwo dushobora kureshya ahubwo uyu munsi icyo gihe n'uyu munsi aho bitandukaniye uyu munsi abantu twariyongereye ahubwo twakabaye twibaza nibura hari n'ibikorwa remezo bidufasha kugira aho dushakira umurimo uyu munsi twakabaye twishimira ko ushobora guhaguruka hano saa tatu z'ijoro ukagira usize ukagerayo kuko birashoboka nta kigutangiye n'uyu mutekano dufite twakabaye tuwishimira kuko ibyo byose bishyigikirwa n'umutekano ikindi uyu munsi ushobora kuva hano nta ntara iri mu Rwanda udashobora guhaguruka ngo werekezemo hose birashoboka kugendeka birashoboka ariko ibyo byose bibaye bidahari noneho twaba turi kurirangana iki akarya dukeya ariko akatubona kandi akaturya atari kudutamwa amarira naho ibintu byose duhoze tuganya nanone ntabwo twaba dushima tujye twibuka no gushima
urakoze cyane Marcel aho ngaho i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda turagira tuti i Kigali mwese mukomere kandi turabifuriza weekend nziza
mukomere namwe ndakeka washinga itoni mwebwe ari mu gitondo namwe muze kwirirwa neza
ihe urakoze cyane twakire na Jean Baptiste
yego
muraho cyane
muraho
muherereye he Jean Baptiste hanyuma uhite unyarukuje ku gitekerezo
nge mberereye hano i Rubavu igisenye hafi y'umupaka wa Congo
hamwe haherutse kugaragara indege
ariko nubwo ntuye mu Rwanda ndi impunzi nk'abandi tukantu bita amasisi niyo iwacu niho kavukire ngo nanjye by'igitekerezo natanga ku cyerekeranye wenda n'umutekano uri aha ngaha cyane cyane urumva ko iyi radiyo yumvikana mu rwego rw'isi kandi ni ahantu umuntu yanyuze igitekerezo kikaba cyanakumvikana ni muri urwo rwego rero nshaka kugira ngo mbivugeho gakeya kuntu bene wacu hariya bameze nabi hariya muri Congo tubona amakuru nk'ubari nka mubyara wanjye bafashe baramuhohotera kugira ngo bamurekure ni uko babanje gutanga amafaranga amadolari 1000 ikindi abantu bari kuvuga ikinyarwanda cyane cyane aho bita abatutsi bamerewe nabi bari kwicwa abandi bagahohoterwa nk'ubu hariya gicanga MTT yafashe hari abantu 20 bafashe barabajyana n'ubu ngubu ntabwo baramenya irengero ryabo government yafashe ngo kurana nabo n'ubwoko bwitwa abahema hariya hantu bita ituri nabo bamerewe nabi cyane turagira ngo icyo mwakora cyose muvuganire kano karere kuko ntago tumerewe neza pe kandi igihe kirageze yuko natwe dusubira muri gakondo zacu tukabaho neza umva hari mu banyamurenge abantu bari kwicwa byinshi ku munsi government irahari abaturage bari guhohoterwa rero twabasaba yuko mwa ijwi ryanyu ryagera kure mukabasha kuba mwatugiye mfite ikibazo kuri UN Amerika tukara ko cyakemuka neza ndumva muri rusange rero igitekerezo cyanjye nicyo
Jean Baptiste rero aho ngaho muri Rubavu mu gace gahana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo turagira tuti mukomere cyane kandi twizere ko hari imasisi ukomoka amahoro azagaruka namwe mugasubira kwivuko mukomere cyane kandi mugire weekend nziza
murakoze murakoze cyane
Radio Ijwi ry'Amerika twakire Samuel uherereye he Samuel hanyuma igitekerezo
ndi i Burundi mfanisha bwa mbarango intara ya Kirundo
amakuru ki mu Kirundo
nokuri n'aho tumeze neza cyane usibye ko ibinyobwa hamwe byabuze bikagira neza cyane
ibinyobwa ntabwo biboneka kabyeri kabaye ingume
makazeri karabuze aho zibonetse naho zanga zizinze ngicupa imwe itatu urumva ayo amafaranga ni menshi
ariko rero Samuel wowe uraririmba abandi barira uranywa kabyeri kandi abandi numvaga bavuga uko babuze nayo ubugari
nokuri nanze enterana narafite nuko mbe ibintu bya Congo n'u Rwanda mbe bimeze gute ko akarere ka yase karunditse ingabo none izo ngabo ko muntu umengo ntacyo zimwa zirakora ngo zigarura mu umutekano mu icyo gihugu cya Congo bagenzi bacu baronke amahoro nabone
umbaze nkubaze nanjye ntabwo mbizi ariko ibyo ari byo byose ntekereza yuko ziriyo zifite icyo zikora ntabwo namenya ngo zirakora cyangwa ntizikora ibyo twabirekera banyirabyo bakabireba bazasanga ntacyo zikora zikavayo basanga zifite icyo zikora bakazihagumisha ariko icyo twifuza twese
no
yego ye
mbona mengo Congo yozo hapa yitabaza ibindi bihugu kuko yakakarere kayanse mbona mengo ntacyo kari akora bivanye nuko nkuru ndi bwabarungise ingabo uganda rwarasize ingabo bagenzi bacu niba ariko bararonka amahoro canke bora bafite ibindi bintu byokarana canke bindi
Samuel reka twizere ko amahoro bazayaronka rwose kandi tugushimira icyo gitekerezo cy'uko wifuza ko baronka amahoro mukomere cyane aho mu Kirundo mugire weekend nziza dushimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri sanga baduhaye ibitekerezo abo tudashoboye kwakira turabiseguraho wabwira yuko mu kindi kiganiro cyangwa se ikindi gihe gitaha tuzagerageza kubashakira umwanya ntitwabakira mwese ariko tuzakora uko dushoboye nshimire rero mwe mwese mwaramuduteze amatwi nshimire nabyo ataha hariya ku buhanga bw'ibyuma na engineer bari kumwe kuri micro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma simbasize mwenyine mbasigiye Lucky Dube mu ndirimbo Crazy World
I pray that Lord my soul.